Ato mchala mo district ye Ajuman yetute ku police oluvanyuma lw'okugambibwa okutemulaba Beatrice Amadrio atemera mchoko kulabimwe sato yetute ku police ya Sifuro era n'akikakasanga bwe yatemudde bba Fred Alumai ow'emyaka 26 ekyobukulu bwe yamukubye akabazi ku mutwe. Enjega eno yaguddewo ku kitundu ekya Linguru mu ggombolo ya Pakele. Collins Asea omwogezi wa polisi mu kitundu kya Northwest gamba nti abafumbo bano babuzeewo ennaku bbiri oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya abatuuze abakwatiddwako era kwe kutandika okunoonya abantu bano era ne bagwa ku mulambo gwa Alumai nga guli mu nsiko. Amadri oluvannyuma mu kawungeezi yetutte ku polisi nga agamba nti yatemudde bba. Ase yagamba nti okunoonyereza mu nsonga eno kugenda mu maaso.